shankisupplier.com.
Fiwa kari we, fire give me awo.
Well, I think you're the one who says kama unalo ingia kachujisha uwe ununa poganda izo za wapi wewe ya kachiwe kaka ugale gale oya singeli ya leo wanangwa tuche sifi singeli ya leo wanangwa tuche sifire singeli ya leo watuchezi singeli minuno singeli ya leo watuchezi singeli puganda kwanza duke ganda tonekana wote wa shamba oya we unacheza kambambia
asi twende kambambra bambra kambambra bambra nashika mabeka nashika kiuno kambambia bambra kambambra bambra nashika mabeka nashika
nambambia bambia nashika kiuno nashika mabeka nashika kiuno nambambia bambia nashika kiuno nashika mabeka nashika kiuno aya namte Kenya namshika kwenye babu namte Kenya namshika kwenye paja namte Kenya namshika kwenye babu aya namte Kenya namshika kwenye paja
singeli ya leo wanangwa tuchezi singeli ya leo tuchezi singeli kugan singeli ya leo tuchezi singeli nina singeli ya leo tunacheza kambambia
basi tuende kambambia bambia nambambia bambia nambambia bambia nambambia bambia aya namshika kiuno namshika mabega namshika kiuno namshika
nini nini wewe wewe wanangu wewe akali
hata hivyo tunacheza kidigitali baba
wanangu nyinyi wewe akali
hata hivyo tunacheza kidigitali oya singeli ya leo kucheza hivyo tutakia tucheze kama Davido watucheze kama Asaki
wewe wanangu
maneno nawaambia singeli ya leo ni mwendo kubambia babia 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 nambambia bambia 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 nambambia bambia 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 nambambia bambia 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 nambambia bambia 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 bambia
boya ode mchezo le mama wakubambiana mchezo le bwana wakuwe mpaka mameni mchezo le mama wakubambiana mchezo le mama wakuba
haya wote nambambia bambia 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 bambia
si wakali we
fire geni au
atajiri swai investment brandi akabisa we kapteni maya
izo zadogi
wazo wadamba kamoro watoto wa Texas maisha yoka we mwanangu wa kudansa kwa umoja